Toyo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Keita ɗo ɓoggi jande ga fandu halam Mamadou Samasiou jam ñali sakraɓe heeɗiɓe. Nokkuji yogaji sahal ngal e wuddu ndu na jogguiti matude torraji joon en kaɓɓorɗo hepkoji sawmbini mayɓe hewɓe ley cercle bankas e ñono. Bangal sembingol gollidal hakkunde leyɗe Mali e Turki jokko ministre kumniɗo leyɗe goɗɗe mo Turki na dawol baɗe ɗiɗi ley Mali ɗo. Ley mbiyen kawrital Kane Côte d'Ivoire 2023 mbiyen wakkati joni o leyɗe Mali e Burkina na gondi fiidude huitième final to latirde Amadou Gon Coulibaly Korogo. Ɗi gon sembe kabaruji amen hande kikiɗe talatari 28 janvier 2024. Bisimilla sakiraɓe. Hipngoji gaɗaɗi dow nokkuji yogaji wuddu leydi ndi sambini mayɓe hewɓe ley sahal ngal joint en kaɓɓorɗe mbajimbini yimɓele hewɓe yaltude ley guure mabɓe. Moussa Malis ko wonko heɓene kadi fastango Oumar Wagalo.
Le wuddu leydi ndi ko yaata civil en sappo kañe mbara toon le noga e jeenayi lewru janvier ndu nokku noddirteɗo mari ko iɗum ley laamu ñono. Noon seediɓe wonɓe toon ɓe kollitiri wiide caggal ko bonanda o waɗa toon. Le oɗo ñalawma goto nokku noddirteɗo Moussa Wéré toon du bonandaji gaɗama. Nokku noddirteɗo o gota kañe uyum bini iɗum ley commune Ségué cercle Bankasi le noga e jeɗɗi lewru janvier ndu yimɓele joyen kaɓorɗo hollitawede kañi en nanni toon. Ɗum naati ko sababude so won heddiɓe ley hen won barnuɓe hen du. Wakkande ɓe gollanno golle mabɓe onde wiyama ɓe cuumi toon cuuɗi ɓe cuumi moto ngaji ɓe jaadi du e dabaji. Wattu joni wiyama jaam e deƴere warti le nokku ka yimɓele ɓe fana gonde yoppude nokkule muɗen dow cuusayi. Le saaha leydi ndi nokku noddirteɗo bara iɗum woɗɗiri ansongo ko yaata kilongaji noga e joyyi. Bandiji kañi armé o wari le oɗon nokku noon ɓe kollitiri wiide ɗum waɗi le noga e jeɗɗi lewru janvier ndu. Fed neɓe noddir tabital pulakunde hollitiwde enquête ji gaɗe ley hen caggal ko civil e mbara le laamu Mourdia.
O radio ha fed halnan en laamu minaka woytike rafi ñamduji so ni wala ko dawra e lekku warto ndenno mo darda ben dabareji fi no yawiri bangal muɗum. Sidi Barka honko hani Moussa Malis ko keɗana fastango sita sidibe.
Udde o ɗi laabi ana fota jonde tati hannden. Giɗɗi watti mi nani o kabaru mi immiken mi yetti gouverneur Lamorde mi holliti o mitte amen ga e kutteji ko ɗum wawi sabimbinde no kulleji ñamiteɗe nannana muɗum. Sa ƴeewi uddewal ɗati Lamorde ne tiɗala muɗum satti fa wala seedan. Ɗum ɓooyi hannen laamu minaka ɗatti muɗum fof ana udda hakkunde Niger ka e minaka yahata kon, hakkunde Niger ka e Algérie du laawol muɗum yahata kon. No fuɗu udda ɗum minaka naate nokku hannden soni wona ɗatol ansongo huunde fof wawa nadde le genni minaka. Kulleji ñamiteɗe coggu muɗum fof ŋabbi. Mi wona fewi ko mi ñamata kasin. Gouverneur Lamorde ana hani jantude e jaagotoɓe ɓe yala dabiriji fiye ko natto saabu huncude o tiɗalal ittaɗo jamare.
Sidio Tamani yo projet fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo mo faaba muɗum ittira ley leyɗe gouvernement Suède, Danemark, Suisse, Royaume Uni, kañum Union Européenne et Coopération Espagnole.
Leyɗe Mali, Niger, Burkina humpiti fedde seeɗa o yaltugol maɓɓe lo ndeɗo fedde ɗe. Ɓe gaɗi ɗum banggal communiqué ñande altinere noga jeena janvier 2024 ka noon hoñotoɓe holtiwide le ben hitande ɗum ɗo latto ben oɗo ngolɗo yaltugol latto hakika. Docteur Abdoul Sogodougo kanko dunke kabaru ben gollidal leyɗe goɗɗe wonko hanni e le ben yewtere meɗen garan jagol keɗo fasango Oumar Wagalo.
Ɓe mbihi ɓe jalti e fedde nde yo ɗum haqqe maɓɓe jaati. Ka fadde ma yaltude e fedde nde won ɗati kanɗi nanguede sina an e fedde nde jaati daña ko pamruɗon dow hen. Gonga jaati yaltude yo haqqe maɗa noon ka won ɗati kanɗi nanguede. Sabi de sa ƴeewi a tan wo Mali koɓe golloɓe le leydi Sénégal na leydi Côte d'Ivoire kañe ko nandi e muɗum. Ilande Mali wonno e nde fedde nde darnetede ɗiɗo sariyaji ɓamama toon. Ɓe mbifa jalta le fedde nde wajibi sina mbala hen kasen ko yettuto hitande. Sabi de yimɓel moɗon gomɓe toonɓe golloɓe atan kani huncinede hoore ko nayri bangal sariyaji. Joƴƴino hakkillaji muɗum tan yo ɗum haqqe maɓɓe noon.
Jokko ministre kumniɗo leɗɗe goɗɗe leydi Turki mbiyen aɗa li Mali ɗo bangal dawol mbiyen balɗe ɗiɗi ɗum woni noga jeenayi capantati janvier. Mbiyen ɓeɗo nelaɓe leydi Turki jiidi e yimɓe mbiyen heƴaɓe leydi Mali bangal gollidal leɗɗe goɗɗe. Keɗana Fatuma Kujo gonnoɗo toon e dow fastango Oumar Wagalo e sita siriɓe.
omo noddire Ahmed Yedis kuminido hakkunde leedi tirkinde leedi ele godde o wi yidi e leedi malindi o weltikli hen sanne dum faboddu ko nayri bangal gidraago hakkunde do leedi ele didi
nous devons conclure
men han wadde dokkundurnga juudal hakkunde men gal leedi malin fa gondal amen yarra yeso me hebi kabaaroji kewdi ko nayri bangal huncunde hore lamodo leedi mali mede tijji wilede balebe an hasingin e balleku ko huncinta leede yarra yeso annaji fugu pama to horebe leede den dun han batede
ils doivent être respectés
ñalawma hando tirki ana jabini dati di mali nangi ko nayri bangal denaagu min jottudu yelono min kan yirwinirde gidraago amen o non kanko Abdoulaye Diop ministre commune hakkunde mali e leede ele goddo hollitir wiide
nous entretenons
mede wondi e dokkundurde juude fa handen e ni leedi ko nayri bangal wadde jien e deejere fartade tewde jungo leede tirki kulleji kamnorde kesso ko noddirde durin e nanal mudum hebo ngi lanaji handen faabege mangal padde leedi mallin waawi kewti leedi fu e mangal mudum
territoire national
faabe jotto yelono o do gidraago han tekkinirede le ko warta ko bibbe ngadan wadde batuji nokku noddirde Ankara de leedi tirki
journal kan on waawi hebde kabaruji sijo tamani fiwrande to canton
hande humcanto hore pide cakitide wittemde final wakar juno o mbiyan jagabule en mali hebe ben yimbe equipe burkina na gondi firude ben mitan wodi wakar juno kanon leedi mali ndigay nanni mbaddu denno wattu 20h be leedi maroc e bafana afrique sud meme ndiran kenyane le mbiyan kawrtal ndokobe kabaruji entraîneur equipe jagabule en eric sikouchel meme hala ngal do kawrtal kedana ko zeben en zamogo to kurude do festango sita sidibe
pire jabbide bede tigi fa hannen wadde kulle ko welta jamare buri fukki wadde ko
pitti par rapport à leur talent alors qu'ils n'ont pas eu
fande bangal ben do pidede ben kambe jabbe leedu bukina gonbe le mali jeffike bangal macho o so wonno holtibe na jingana kaw leedu mali wobbe kay burkina jinganta be fufali to ben sikaso kuchala banyagara segu yoroso e bamako do kedanna ko be kan hejabe do festango sitasidibe
le papa c'est la US
comme tel tatan godel et egube didi yotto fa final wadda coupe minge midi yidi leedi malnin heba hore minge ko yeltomi wawdo fu heba hore tan soni leedi burtnani waawi amila do hono leedi malnin so leedi malnin du waawi amila hono leedi burtnan ko waawi sa be fu be gidiraabe no do natto pire ballon welna sanne soni de leede didi korte final do natto hono welna sanne leedi burkina ka leedi mali minge e miro dan do fu do gotun bingu babira ko fe godina hakkune meden minge midi jingina de leede didi fu soni gubal malima wala burkina waawi do fudun weli kam min ko do tam tan burdo waawde o heba hore
alhamdulillah ne maligana alhamdulillah
hamde men micitaade pide jabbitade hande ma man hala ben match goto neddo hultam wiide kabar bolon soni ben pide de timal no handa fi huyande na hultinde kaw mudun den do won kulti en jarata magge kedana fastango sita sidibe
le ne pire ballon kan 2010 ko wada leedi angola leedi mali kayni leedi wonko fuddi pire arandere le silmay sappo go tan ciaganne pire ballon fudda leedi angola watti bibbe nay e leedi mali nokkuto ne pire ballon watte ana wuddi e gennini jingintobe fiobe ballon leedi angola hoti wuro homa fu ana welti sabbe ne mila ne pire ballon timmi ciaganne bibbe nay do lawol bede yima bede muma homa fu ana yoyti ngabe yeggidi hono watara sabbe pire ballon wawa timmude fe so nonane serero sagtere dongo fufa to albitron watti ne be taw ben hota wuro leedi malli wadi imadraji ittidi bibbe ne fu ne jingintobe gubal fianga ballo angola yotti wuro be tayimbe gure fu ana jodi ana balni le on watte goto wonbe mati wi leedi malli ndu hebe yobiti bibbe mudu neydi
sekabe ko tan kabar jom hande biton tan babu sat fu mutade bangal viamo 37321 ma onjoy do application su tamani yo bangal play store o sere yotrame dan robe magazine yeter meden hande yo mo rewbe deno do yowi do kabaru men debbo rewbe demobe gonbe le office to nyonoton den leela musigu mel alhal denagu hikka na santi den rawane ka du fotawede rawbe no jiiti la jogoje ele golleji mabbe gese no nela amen ni darno tun ko de yontar jabinde yude sappo go yaari sappo jiddi mbien nela amen darno tun ko de wattu december yude sappo go yottar sappo jiddi den no mun sindu bu won ko hebane ka rafastango min sitasi de yo en kireja ko padi unya sappo en nayo rawbe na kinni kabaru demal maro le lamu nobede mali no holitiri ardibe office e le kulol be ngata gese wakat juno e wi goto be do rawbe o le gellel gotel serekto nyono ngudir o segu kiloji tapani jego
an kon biya
medde wada ngal gollal le kidalaji so medde yaha gese medde sugli so medde virfitor medde sugli watti fu so fotten golla men gese de medde nana dat marfa medde hula san sa yibbe bombe an wa warra watti fu
itodo
be dal kulol do en kabar na wodi dun bonondaji isambinta dabaji dabi dabo goddo ndema wo maro ele on don ko goto
angam goddo
kidra amen ko heewi wara ma fali galleji mu en do sabe hannen so medde hula dabaji amen wujjama me tampi fawana sedan sabe ne la fe deejere fe suwab amen me jabta warra gese kasin toata amen
tuguni
ko baro kay hononi buri satude to joro ko min gondo le cercle segu tawane fuddo de lewru novembre sipugol wada ma le do cercle o do fawde machine gaji gollirde humaninde mo idugol lawol banan koro joro elen ko o dongal bomi e jimi woni ko rewbe ndemobe be bismimin kaddana maramata rewre goto be rewbe ndemobe joro
mi wala fu wa mi halde kasin sabi deman yo hunde ko wilgan sanne mi won semme lemnde hitana funo min e rema min hebadu ko yata chaakuji debbe maro
nafisatu mayga sabi rafindenagu nyonotun dogi sudoyade to joro nokku demal maro do hebi yirwude
gurna amen tiidi fa wala sedan la morda amen do sab lafi deejerna mi hebata kasse maro ko mi hasanyine mudun a wawa fe yaltude sabe daade marfe watte joni nuko kubi sedan do sab se imi wettimi kawradam mi tewtabe maro sedan mi hebbe mi yara wuro mi naftiro
rafundena wota refudli on do nuko o amirembe holtiwide darna rewbe be na momri sanne ele demal refuf maro kedanna umar tugura yubno golleji amir en deede gure e gelle lamu segu
kadam na segu
gidde aran rewbe analema gesse to menega segu bere faabo worbe ben le golleji mudum yoga be jaati hebi deswal le demal ga dub sactrice joni worbe jaati ana hula yade gesse wala hana rewbe ben sabe lafi deejer rewbe ko heewi suutama le gesse den nyol man handen med yetta allah
ko bi amalatan
so bangal ardibe office o be jetti sanne gorworo yaaku ndemobe be pabbo be do rebobe bangal andal golle e kaki gollirdi yalla be kino gollidji mabbe di no haniri kadanna bamuy keta ko rejo kabaru informatique e jateji to office to
en terme de
konari bangal golleji mudum le temdere fu cefande jene baale rewbe mum ko wadi di golleji gese le office de niger rewben ka e menen gollidi ta watte fu sabi office de niger fana mudum yokre jamaara nokko je remetede rewben tampi sanne sabe ne la fi deejere medde wonde wadde noddangol fedde ram on yalla medde heba wadde deman gesa amen den le deejere
une relative accalmie
wi Albert Einstein inde andite yo eliti allaji dabreji hebete ngol do ko ngol jikadun to tirobe be yakawere li o don ko demal maro